maamulka jaamacadda Greenhoff farceeda beled weyne ayaa qabtay kulan lagu soo dhaweynayay ardayda sana dugsiyeedka 2025-2026 si loogu sharxo casharada jaamacadda ka baxa iyo sida wax loo barto. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, macalimiin, dhakhaatiir iyo arday isugu jirta wiilal iyo gabdho. Maamulka xigeenka jaamacadda Greenhoff farceeda beled weyne injineer Liibaan Cumar Aadan ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay kulanka.
Saake waxaa noo bilaawday isbuuca soo dhaweynta ardayda cusub ee sana dugsiyeedka 2025-2026 ee ku soo biiraya jaamacadda Greenhoff farceeda magaalada Beledweyne. In ka badan 250 arday ayaa saake lagu daafuray isbuuca soo dhaweynta ardayda cusub ee sanadkan. Aad baan ugu faraxsannahay inaan ardaydaas ku soo dhaweyno jaamacadda Greenhoff qaybteeda magaalada Beledweyne. Ardaydaas oo iska diiwaangeliyay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddu bixiso, ugu horreysa kuliyadda Medicine and Health Sciences takhasusyadeeda kala duwan, sidoo kale kuliyadda Engineering and Computer Science iyo takhasusyadeeda kala duwan, kuliyadda Economic and Management Science iyo takhasusyadeeda kala duwan, kuliyadda Shareecada, kuliyadda Agriculture-ka, kuliyadda Veterinary-ga iyo kuliyadda Waxbarashada. Sidoo kale kuliyadda Luqadaha ayaa sanadkan ardayda iska diiwaangeliyeen, iyo kuliyadda Security-ga. Run ahaantii aad bay farxad inoogu tahay in maanta ardaydaas quruxda badan ee dugsiyada sare soo dhameeyay aan ku soo dhaweyno jaamacadda Greenhoff farceeda magaalada Beledweyne.
Qaar ka mid ah ardayda loo qabtay kulanka ayaa Radio Baluul u sheegay inay ku faraxsan yihiin kulankan, iyagoo u mahadceliyay maamulka jaamacadda.
Magacaygu waa Idil Maxamed Ibraahim, waxaan ka mid ahay ardayda sanad dugsiyeedkan 2024-2025 ka soo qalinjibisay iskuulka Nurul Cilmi Primary and Secondary School. Waxaan ka mid ahay ardayda ku soo biirtay sanadkan jaamacadda Greenhoff University faraceeda magaalada Beledweyne. Waxaan noo socday isbuucii soo dhaweynta, aad iyo aad ayay noo soo dhaweeyeen.
Magacaygu waa Maxamed Faarax Tuxow, kana mid ah ardayda ka soo qalinjibisay iskuulka Sigma Primary and Secondary School sanadka sanad dugsiyeedka 2024-2025. Sidoo kale waxaan ku soo biiray jaamacadda Greenhoff University farac magaalada Beledweyne. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid ahay ardayda xulatay ee ku soo biirtay jaamacadda Greenhoff University farac magaalada Beledweyne.
Aad ugu faraxsanahay in maanta ku soo biiray jaamacadda Greenhoff University. Uga mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiinta dhammaan soo dhaweyntii qiimaha badneed inoo sameeyeen, iyo guddiga ardayda. Aad iyo aad ugu faraxsanahay.
Kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya in ardayda ay fahmaan sida loo qaato casharada jaamacadda iyo sidii ay u horumarin lahaayeen aqoontooda.